You are the only one, the only one for me.
38K.
Umejaliwa roho ya upole. Kukuwacha ndanzaje. Bila wewe nitafanyaje? Uniombe, uniombe. Nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama. Amini mimi nawe tutafanikiwa.
Segene mnege, tuangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole, wegandama.
Basi chonde chonde, aishore. Hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke. Na tukidondoka mola tuokote.
Uniombe, uniombe, yeah. Nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama. Amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Familia mama niombe wangu toka zama wa peke.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama.
Bajia utafurahia. Najua umeni misi kuni kumbatia. Vitamu tamu tavibata mama. Usishike kama
wala waridi. Dawa ya baridi. Tuvumiliane mama. Tusiachane mama.
Usiondoke dai kibidi. Wando tunga mindo sidi. Mina kupenda sana. Tusiachane mama.
38K.
Kwa na gari nge kupandisha. Nikuonyeshe nyumbani. Niwaite mjomba na anti sababu. Haliaga mami. I love you baby.
Maybe ungekuwa fulani. Maybe ungekuwa romantic. Maybe our love will be like Juliet na Romeo. Ungekuwa na vipesa, vipesa. Shake it, you must give me your tattoo, baby.
Maybe it's true, maybe I'm dreaming, maybe I'm the one you're losing. Maybe someday I'll be the one you're choosing.
Calendar, I love you every day. You're my bookie bender.
one, make it right for you. Baby, one day I'll be the right one, make it right for you. Baby, one day I'll be the right one, make it right for you. Baby, one day.
Bigger the loans, fast me to muka ni kuri band. Ka breakfast kisha shindu na depend. Napenda akibubu tapenda. Tasema akibubu tasema. I wish nipate Sabina before nipate Joy. I wish nipate Gina kasubaru boy. Chenda litaka tfoni kitu wata enjoy. Alafu na Nicole
aki uwe uli ni enjoy.
Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo kwanga sana usherati. Ushe, usherati. Ushe, usherati. Ushe, usherati. Nogo kwanga sana usherati.
Ay, squeeze uski Pamela bado na meza. Ay, uchi mbaka hapu hauna hela ata kucheza. Ifinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu usherati nkampoteza. Usherati nkitu kubwa hika na hero wezi no. Ama fisi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ule mtu deme yako wanaitanga bro. Uda nini bro wana kuchezanga kipro. Wana kufanya prikicho, wana kutoka kikichogo. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini siti ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wakamposi kidogo.
Ushe, usherati. Ushe, usherati. Ushe, usherati. Nogo panga sana usherati. Ushe, usherati. Ushe, usherati.
Kama nzi yako ya ushinda, kicheki status WhatsApp. Kama cho sana sana wao kwa kifuatilia ma ex wao. Ex wa kitambo. Usherati meza inauma. Ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati na ushinda kwa ka local Kilimani. Akikatiwa na bazenga na kitambi akipanua ndio apele kwe Dubai. Akibebu mse tuligro na yeye. Bile meshika naenda kuishi na yeye.
Ushe, usherati. Ushe, usherati. Ushe, usherati. Nago panga sana usherati. Ushe, usherati.
Kili hard.
Usherati.
Natafutanga capital, natafuta equal. Natafutanga particle, natafuta simple. Rido, red nimekuta vitu legal. Mende koko yao menyo hipo. Natafutanga capital, natafuta equal. Natafutanga tanga particle, nata futa simple, riddle, red ni mihuta vitu legal, minde koko yao mindo hipo. Nikisota, mbuvu njanga changa boxe naso kuwa ni mboka, ndo nikae kanga loso lafu nkamo choka, retu kwa ni libido na let it go, doji ni masaki koma pakito, lakito alafu mina pakito, zagidi ya kia zanga zagido, alafu nkampea za mawagido. Alafu nkampea za mawagido. Iko, natafutanga capital, natafuta equal, natafutanga particle, natafuta simple, rido, red ni mehuta vitu legal, mende poko yao mindo hipo. Iko, natafutanga capital, natafuta equal, natafutanga particle, natafuta simple, rido, red ni
mehuta vitu legal. DJ 38K.
Natusho suko machambe, chambe, 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 sisi ndio machambe.
Shout out to Vince on the beach, I had to do this for the fans' sake. I don't get it, all this love on the fan page. And plus, I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
We shot and go so in his abbey, my champions. When him razi, best is a con him, my son say. When he barbie, where's he be shunning at janjis? In fact, I blow my chalk and draw some lunches.
You hella done what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's brain.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo kusha fungua ma branches. Isha kumak red dot kama pantre. Kauta kizogo we comply, tuwa za changle. Chukwa isi tisindio champes. Champes.
Nah, bro, you ain't no champions. You cannot be champions.
Nah, push your suit on my champions. This is your champions.
Hell nah, you ain't no champions.
Champions, utaingiwa punches. Zako screen saver biz, zako zote manke.
You gotta relax, man. You're not in this rap game. Sipping on a cheap liquor. We only do champagne.
Luku zako mbwakne, wezi kuwa champions. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, brother, see you can't say. Me, I just stack cake. Oh, we used to school together. Thank you for the update. Seeing you from over there, make you tell that it's a contest. We ain't to mediate, make you know that it's the wrong step. You two are the biggest superstars in the country. So in actuality, both of you be champions. What you mean I ain't no champion?
Nah, brother, you are wrong. This boy be a champ.
Oh, you boy go for the champ.
Hell yeah, I'm a champion.
So if you know that you are champion, put your map, let's go.
Champions,
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 champions. This is your champ.
Hell yeah, we be the champions, champions, champions. Yeah, we be the champions.
I said my studio champions,
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 champions. This is your champ.
Yes, sir, we be the champions.
Admission ikani ukama na kajo ikupenda marafiu sana. Kamone venye miufanya. Kamone venye miufanya. Kamone venye miufanya. Na kajo ikupenda marafiu sana. Kamone venye miufanya.
Memweka diski, ni siku ya kwanza na shakuwa besti. Yuko jo kwa leso na nani guza deki. Wiki ijaisha kwa kwangu amibleki. Tukua close kama posta na ukuta. Inje kuna njeve wona teza na mafuta. Neza kwa kidale na kesho pate shuksha. Kwa hivo kila siku wezi kuwa sim.
Miukani nakicha after kwa nafiga kwanza. Bonani ya buipue afani deka ni divana. Mede kasilami ya kenani ni stuti. Siyezi ya dijori na inakuja kwa unanidai shit dari nyumba sichu. Rapa na najidai, rapa na kibia raimbona jumini mrui. Chucky baby uko juu sana. Admission ikani ukama na kajo ni kupenda marafiu sana. Kamone venye miufanya. Kamone venye miufanya. Kamone venye miufanya na kajo ni kupenda marafiu sana. Kamone venye miufanya.
Yeah. Na kupenda penda sana tena times two. Iyo figa ndani ya bui bui nani u. Ato kibe banga gunet badu nani u. Ume umo ka umbika design ya kidungi. Bila pesa ni konsekua. Baby adi mtu wa mo ura na mushu kungu. Daily no wando utani kupada na kopa kopa. Daily ndo ni kubambe. Baby ndo ni kubambe. Baby ndo ni kubambe.
Yeah. Baby ndo ni kubambe. Baby ndo ni kubambe. Adisho duka ya ni ukama. Nakajo ni kupenda marafiu sana. Kamone venye miufanya.
Kaumba mbingu, akaumba mbara mwezi. Kaumba nafsi, kaumba wivu. Akaumba
mapenzi na kukuacha sisani, siwezi jaribu mapenzi kwa mzani, umenizidi mahabibu, shika vyema usukani, twende taratibu, baada ya tuta baby koleza gia, eni tam tam kama bibi na kuita switi, arote rote funde kwenye kwichi kwichi shepo vipi kama lote. Vete cheni shatiliti, sita kichiti, watoke toke kwenye moyo nimekupa siti, weno dereva, so kukocho.
Scatter my defense, little things from the end. Swear you go like me, can I be your man? Bad friend when no relent, doing all the things you like. My temperature rising, you be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. You be my sugar, I don't need no juice. Baby, loving you is a must, yeah. Whatever I done, girl, I have no clue. From a distance, girl, I'm feeling good. Steady on the grind, I be making moves. Cause I want satisfy ya, cause you my medicine, girl. Cause you my remedy, oh. When you wake up for money, yeah, I go there by your side. Oh baby, oh my, oh my baby. Girl, we can never go wrong. You no go use your body blow. No go use your do test wrong. Although me, I no go do town. You know it's your heart, you know. Nobody else can take your throne. Whenever you need, call my phone. Be your superman. Be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. Be my sugar, I don't need no juice. Baby, loving you is a must. Whatever I don't get like. From a distance, girl, I'm feeling good. Sitting on the grind, I've been making moves. Cause I want that
to DJ 38K.
Nishakuwa na rafiki zamani, nikamwambia siri zangu za ndani, akaziweka hadharani. Tena nikakuwa na rafiki wa kufa kuzikana, pale pesa zilipokuja naye akanikwepa. Nishachumbia mpenzi wangu, niliponasa mimba akasema sio yangu. Leo mina cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwa, mina imba nao, ila wamenigeukia. Leo mina cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwa, mina imba nao, ila wamenigeukia. Rombaya, ila tunaishi nao. Rombaya, hata wengine damu zetu we. Rombaya, ila tunaishi nao. Rombaya, hata wengine damu zetu we. Wameniwekea mitego nisisonge mbele, wanatamani vyangu viwe vyao, wananionea kere. Wamengoja nisote wacheke, nisote wase. Wanangoja nishuke muziki wase. Leo mina cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwa, mina imba nao, ila wamenigeukia. Leo mina cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwa, mina imba nao.
Be classy, zero zero zero. I know nanitenda kweli, una vigezo kwangu haujafeli. Na moyo unanifosi kweli, nikiwaza kwetu ndo haivu. Mana baby we wa chipsi mayai, na kule kwetu hakuna. Na napopenda gorofa, kule kwetu hakuna nyumba za makuti. Nikijijini ndani ndani, maji kupata yenyewe ndo shi. Na ufu kama utenda nami, amo taniacha kwa shi.
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram @DJ38K.
Yani kila pakikucha ndo shida zinaongeze. Baby utaezana kweli. Najaribu kila siku usije ukatese. Baby utaezana kweli. Yani kila paki kucha ndo shida zinaongeze. Baby utaezana kweli. Najaribu kila siku usije ukatese. Baby utaezana kweli. Thank you Papa God. Leo nimeiona siku. Najua kila mtu ana mapungufu. Na hatuko si maishu. Mwenzako sijapenda kwa hivi. Ndo maana hata songai kipenda tuishi wote wawili. Tatizo sina pake kwanza wakishua. Kisema takutema ndo naogo. Tatua picha ukifua. Kula mapimba kwetu ndo tongos. Nikijaribu niende mbali. Moyo na nsukuma. Hivyo utapenda yangu hali. Ugali kwa sukuma. Nikijijeni ndani ndani. Maji kupata yenye uroshi. Naoku kama tenda nami. Amo kanya kukwashi.
Mnyosha wangu yuda. Vake vitamu na jipakulia. Kungwi nimefundwa. Wake maeksi ndo wanaumia. Walisema limevunda. Sasa jikoni ndo linanukia. Yendo wangu kiti. Tena achoki nikimkalia. Tena siku zina nenepa. Nana wiri yamenoga mapenzi na yamesha miri. Anipa vinono na vikubwa tamu so shubiri. Nyumbani kumenoga kunipoza mwili. Ananileta chumbani nikoleza wangu wani. Tunacheza kibaba mama. Kibaba mama wakienda vitani. Sisi tuko nyumbani. Nitichi inama inama. Inama inama. Nikoleza wangu wani. Tunacheza kibaba mama. Kibaba mama. Wakienda mitani.
Sisi tukunipa.
Jipa mwenyewe, leta pome tulewe. Kila mtu wapewe. Tulewe, tulewe. Sina dola kini lazima pombe. Sherehe haibambi bila pombe. Hapa kwa bash tumelewa pombe. Pombe, pombe, pombe. Pombe, pombe, pombe. Shida nikilewa pombe. Na kuwa muongo sana. Shida nikilewa pombe. Naongea kizungu sana. Shida nikilewa. Demza watu ni waremo sana. Aya, kila mtu kwa drink basi. Wewe kwa picha mbele yako. Kila mtu wako na pombe. Kila mtu wako na pombe. Twende basi. Above the head. Below the belly.
Below the belly.
Across the nipples.
Across the nipples.
Smooch those nipples. Smooch those nipples. Now swagger that bugger. Swagger that bugger.
Let's go.
typically. Come on, my shoes, babe. Typically, typically. Come on, my layeka, babe. Nziko nye kido na nakufa. I don't know tamu. Wanasiko na konda unakufa. Mi nala utamu. Come on, physically, basi pigia mayo wewe. Come on, physically, pigia mayo wewe. Come on, many wanna see my way. Umetoka na kiba we. Umetembea na tembo we. Umepita na body we. Pisikale, pisikale. Kama umeshushwa be. Tipikale, tipikale. Kama malayika be.
Bebe ina pushindinga. Si macho matatu. Inajiweza so vizinga. Upaje una matatu. Unywene si hata kevanti. Anitembe anatetema. Yuno swala zigo elefanti. Anajua kuva. Zile levo kaza hudu. Au tana shadoni. Ama Shakila wa Insta. Ama Vera Sidika. Kama una basically figa mayoewe.
Baby girl, figure ni fine, figure fire. Bana jona pendeza, na sta kuchocha cheki mungu aliku bless. Na kumu koka baby, mino koka next. Ha, Mr. Enda na kufuata. Funu mtea weni nenga sibi manga. Na miku cheki nikilala, na lala sana. Kwanzia juzi ya dijana, unasmamisha nga python. Bana unanikil, ukide kiboko, unabonga na mi. Master kurusha luga, na ugopa tumachura. Kauko kwa box, niwe peke tunapatia kura.
Bonita, bonita. I feel like it. Kwa kwetu tumeumana. Na niko peko sili wichichote. Niko fietu. Yani ni fietu fietu. Ninge kuwa Juli, ninge imba Juliet. Ninge kuwa Bobby, ninge piga tarumbeta. Kwa jinsi na mpenda, mimi kuti najeka. Ah, najeka, mimi najeka. Ninge kuwa Juli, ninge imba Juliet. Ninge kuwa Bobby, ninge piga tarumbeta. Kwa jinsi na mpenda, mimi kuti najeka. Najeka, mimi najeka.
This girl's on fire.
Oh, oh, oh. Najeka, mimi najeka. Oh, oh, oh. Oh, najeka, mimi najeka. Kwanza mtoto, niko radhi ni mkate bima. Ana vitu vyake moto moto. Ana vitu kisa mzizima. Kama mchele ninge kuwa Duli, ninge imba Julieta. Ange kuwa Bombe, ninge pigia tarumbeta. Kwa jinsi na mpenda, mimi kwake najieka. Najieka, mimi najieka. Ninge kuwa Duli, ninge imba Julieta. Ange kuwa Bombe, ninge pigia tarumbeta. Kwa jinsi na mpenda, mimi kwake najieka. Najieka, mimi najieka.
Touch it, 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 tou
touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over. Let your back do the talking over. So back up and bend over. Let your back do the talking over. Say, I want to chop my life. I want to be happy. I want to dance and party to the rhythm of my body.
I'm looking for my money, man, where you are? See ya lala nyumbani, man, on my mind. Nakatiza mtani, man, where you are? Where you are, where you are? Roo safi, low cut, nywele si wakili. Feature white, situ napinduka mtawapili. Kahawa ndo unakaa kitako unasubiri. Taka nafasi ukitaka power inuka go ngili. Taka mgongo upati labda nkupa katika. Shazo ya kupanda watu kama majukwa. It doesn't matter where you from, doesn't matter who you are. Kubari kakao bao ndiki kwa mka. Na kuambia we kama jail voni ambia mimi. Nasima machozi jasho na damu mwilini. Si wamini watakuambia hawezi kuwini. Ngomba masikini nini nini wezi kutoka chini. Sio size yao. Sisi sio size yao. Sio size yao, wamesha chua sisi sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Sio size yao, wamesha chua sisi sio size yao.
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram at DJ38K.
Kuzaliwa ngare naro tu yenyewe baro. Mekuzwa na ugali kachumbari masaro. Natoka mtani dirisha pembeni taro. Mafeke chendo amefanya kaito jajaro.
Weka distance.
Mina we watu fanani.
Fanye mistake.
Mina we watu juwani.
It doesn't make sense.
Haini ingi kichwani.
Why you hate me?
Naka ni feli ndiani. I'm a bad man toka dogo, dogo. Sekunde mtu sekunde mbogo, bogo. Kufika hapa so kazi drogo, drogo. Chaka kwa chaka paka kwa fogo, fogo.
Sio size yao. Sisi sio size yao. Sio size yao. Wamesha jua sisi sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Wamesha jua sisi sio size yao.
Come see what I got it by the right now.
It's party.
Umbola kufaya. Pika kem kem hadi ni nagoya. Umeshinda maya, ilo tabasam lila shika maya. Oh, you're my sweet chocolate girl. You're so fine, I go make you my woman. Your body is a miracle, I can't deny. Everything that you do, girl. Many nights now I need to walk each other, girl. And the way that you move, girl. Unajua hadi sao shani tega. I have fallen in love and I'm crazy, I won't deny. Watasema sana. Najutaka moyo wangu uwe wako na kupenda sana. Can I be your superman? Vile unataka mimi kupe ma. Will you be my supergirl? Kila kitu chako very magical. I wanna give you good love. Good love, yeah, yeah. Sita disappoint pale kati. Pale kati, yeah, yeah. I am falling in love and I'm crazy, I won't deny.
Kitonga, utapigwa bomba. Tafuta six packs, watu tuna six figures. Domana wasn't good and chill na fake niggas. I'm a boss bitch, wow, ni my gold diggers. Every time I spit a turn, haters to believers. Umepewa lifty, mguu kwenye dashboard. Mtoto mama weka macho kwenye blackboard. I'm a rap god, on your iPod. Got a third leg, call me tripod. Leo tunakula nyama mbichi, eh, mistari. Leo lazima watubu. Chumvi mina ongeza bidii wenye damu ya kunguni mina damu ya nabii unajifanya unijui tanijua raundi hii nkiamua na pasua mpaka kio cha jamii kopa hela kwa ndugu tengwe na ukoo na uone mambo mengi kashimo la choo wakitishia ngumi mina tishia koo nasimamisha dunia wesimamisha leo mambo ni mapana kapazia la sinema pombe ni konki asifiwe mgema staki mambo ya kisee sengerema wana wametimba na irizi zina hema leo tunakula nyama mbichi Mistari imeza mandichi Mlevi amezima switch
Show me what a little poopa mama. Baby, show them. Show them.
Wow, 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 wow. Wow.
Baby, show them.
Wow, 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 wow. Wow.
Show them.
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram at DJ38K. 38K.
Ah, yeah. Daru nani washa kama gari. Wakabira gan, bona show kari. Una michezo yako, hatari. Ya cola la gan bona kasari oh yeah oh na na oh na na na
wow
oh no no oh no no no
wow
oh no no oh no 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 ah ah oh yeah.
Kitu speedy na simple, hivi na hivo Kuwa kunywa bila maringo Nipeleka hivi na hivo Hivi na hivo, hivi na hivo Hivi na hivo, hivi Nipeleka hivi na hivo Hivi na hivo, hivi na hivo Hivi Nina vitu mbili na daituongele Tangu bei pande sijali gathe Nina shida zangu usiniongeze Pambana tuki vyako aki niondoke Dishi sio yako ushanza amen Nilikuwa nimesota nilikuwa na plan Tuki bai mambu wakni na surua ya ten Zahini nyama kilo imekwa kaye Wezi miupita nao
Hivi na hivo
Cheni kienda hivi
Nazima irudi hivo
Figa Coca-Cola Peleka hivi na hivo, kila kitu speedy na simple Hivi na hivo, kuwa kunywa bila maringo Nipeleka hivi na hivo, hivi na hivo Hivi na hivo, hivi na hivo, hivi Nipeleka hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi Alikuseti, akistesi Nilikukanya kupendana na mathegi Ikiwatamu sana jua mko bengi My sweet nothing
Aki you drive me crazy
Hivi na hivo ndio ulibebwa baby Chezwa bano, cracky no pay Kiburi hukuja ukidai wa deni Samocha mi ndio headline kwa teli Na ukiulizia watasema Manzi wa Nairobi ameweza Cheza na Mpesa, fuliza wanajua mini member Spirit of a nation nikitulistu kwa keja Simi upita nao
Hivi na
Peleka hivi na hivo, kila kitu speedy na simple Hivi na hivo, kuwa kunywa bila maringo Nipeleka hivi na hivo, hivi na hivo Hivi na hivo, hivi na hivo Hivi na hivo, hivi na hivo
Hivi na hivo,
hivi na hivo 006, sidi kuite jina nani, ama ni kuite baby Kumenificha nani nani, ama ni kuite sheri Soso, macho na tabia tuendana Kachora Tatu kwenye bajangara Zidisha chumvi nikoshe Nipe kwa mapana nkoroge Ikishuka chini regeshe Achana na mafisi watete Vile unanibembeleza Kama ni usingizi doro Mid
choka kwako mini baki solo mi solo.
Napata goosebumps na na na. Come test my banana. Girl you make me low call. Ah, nikupe poch baby na na na. Upate joto kidogo. Iki kupanda nyonya na 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 na. Girl you make me low call. Ah, unavyo nimbembeleza kwenye usingizi toro. Mitoro. Hata watete wanune. Misiku wachi solo. Mi solo.
Blessings full of my yard. Blessings day for my yard. And like a dad, he go be, he go see, he go feel because the blessings full of my yard. Blessings full of my yard, yard, yard.
That's why I set my apple. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, not disturb me, judge, judge, judge. I sip my alcohol.
I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop my enjoyment. Oh.
Dunia wana claim aku sick, that's wana jipunia hey dear. Beat iki drop in a beat hadi fear. Kauna die feature ma picha lipia. Just kidding bro, musha mada kunyesha nime kill flow. Nime kill ego, wana wa ingo. Niko na rende kuna venye nitaka single. Chunga ho bro, wengi wana kashimo. Kisha chivo wana kutoka tukijelimo.
Taka jambungu ni shate name, ngoma ni kali shate name. Kuruma, zogo we ni kwame.
Mama kinono kiko na haria. Haria yake na kireas kona makeria. Sheria ni achili tokeni kitaka enia. Anyway tuko ma area, area tuko ma henia. Maani za nini nani makasiriko. Kama taka mami kuja maliniko. Kiko kikoro ndo tuanze makiko. Kidogo kondiko kwa godoro ya kiko.
Chaka chambungu ni shate name. Ngoma ni kali shate name. Kuruma zogo we ni kwame. Lewa tuliza idhiganye. Ninatakia nani. Takitakia kuteka kina nani.
Kazi kwa daily mo kwanga na dog.
kam supa ni keki mumu ita senior Mona Lisa Roisha jipa nikimlisha mboko of course you weaker hey. Muzi nyo rende 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 kuchana mziki ni genze na imeshinda ya jana mfuko imeshona mtu tatu ni chama stumekuja na njama mita moja alama kazi kuganga kazi hapa kuroga zangu zimenata nina igu imeshona shika uyo dada na ukikosa na bonya ati muzi nyo rende 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 huko
mtaka chambungu ni shati na me ngoma ni kali shati na me Zogo we ni kwame Lewa tuliza ikikanya Takia nani Takitakia kutaka kina nani Takia kutaka jona majirani Takitakia ni takia ganja
Basi tapleza tupili ya shida Kalikani tamu tamu ama sida Ki ki kiende kiende Ki 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 kiende kiende Mmm kiende kiende Mmm kiende kiende Kuja sepeteke, wakoteke, wakosete Wanataka kujipika kipekete Stamina wameeka wamesete Dancehall imesimamisha reggae Raho itabidi amesepe Akoteke, akofete Nani jazz, itabidi mekufata for long Nani jazz, uko sawa, uko poa Basi maze maze die tuka hawa Mwana ume amejawa na kepawa Dolosha stamina, dolosha stamina Dolosha, dolosha, dolosha stamina Dolosha stamina, dolosha stamina Dolosha, dolosha, dolosha stamina Basi tap, leza kupili ya shige Kani kani toi tamu kama saidi Ki, 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 kiende kiende Kiki, 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 kiki
Akiitisha anapewa, pewa, pewa Kwanza venye amelewa, lewa, lewa Aizika bossi atalemewa Akiitisha anapewa, pewa, pewa Kewa, kwanza venye amelewa Lewa, lewa, aizika bossi atalemewa
Akiitisha anapewa, drinks na mahewa Waitisha na yobili wanitishe Everything on me, leo niko na ganji Ati leo niko mafutani, najifitia shimo flani Potea kauko flani, andaye mashore flani Anipe vitu flani, nalipa kila shorting Na nalipa pia na shopping, vile na kunape Royko na sa Manyu pia nizegu pewa drinks pia na nyagu Na usuka kama swani ujuni lime ya kitambi Kamtu ni kazuri kama toke ya kichape Rangi ni ya dhauka na cheste ina nazi Kamanzi nyuma kama zile TV za zamane
Akiitisha anapewa Pewa, 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 pewa Sikonza venye amelewa Lewa, lewa, aizika poa siya telemewa Akiitisha anapewa Pewa, 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 pewa Sikonza venye amelewa
Wanafuta jezi Kasamata waniwezi Duduli na voku janga Mashetani ya shapanda Kata unola kitanga Kipaza miwo kwa kitanda Kaya kame kuja geto Oh ya masela Kameleke ya kame seto Oh ya masela Oh ya kishika yenyewe Kishika penyewe Mashaleta toto zinywe nazi saze Mina toa hela kwenye pocket Sole day inachomua socket Hive hive nive live socket One black boy freak a socket Kotele wanangu ya mantenteme Hiyo mipanga yenu mintenteme Mavo nilekeza hacha niseme Hiyo mineli sidia mwaga nini Oya kape kuge geko Oya masela Kamele kaya kape seko
Go far Kiva wigi, anyoe para Mafanana na odemba Bodila gigi, chokureti kara Rafuzi ya kipemba Karisi kwa bibi, chichumu nara Nimedodo kwenye tenga Michezo mangaribi, jangwa la sahara Nandomana na kapenda Katoto kanalita midadi Romacho kamigunga nyaki mikato haina gaidadi, ili bato nitaumbisha dachi. Na ndo maana nimetulia kwenye penzi lake milele, moyoni mwangu ye malikia, hata maisha yangu ni yeye. Ana mbwembwe madoido, usema kitembea, ama nakwenda ama narudi sielewi. Kama imebolibo huku nyuma kalegea, nabaki apeke. Mapa nyongeze, macho legeze, naisome tunukiwa. Wacha ntemeze, utoto nilegeze, niko na pozi umebarikiwa. Nipatie kamoko, unitulize na magazabuo, nizalie katoto kafanane na bibi na babuo. Na ndo maana nimetulia kwenye penzi lake milele, moyoni mwangu imalikia, hata maisha yangu ni yeye. Ana mbwembwe madoido, usiomba kitembea, ama nakwenda ama narudi selewi. Kama emebolibo huku nyuma kalegea, nabaki apeche.